Bonga music.
Katiba Swag in the house again.
Pina Zambunga.
Yo DJ Harris, I see you. NPC. Promise Mutonga, I got you.
Aniotwa,
aniotwa.
Mugule la mama tu,
mugule la mama tu.
Musiye wani kukuza na ziba ziba. Mangu pila waka. Aniotwa,
aniotwa.
Mugule la mama tu,
musiye
wani kukuza na ziba ziba. Mangu pila waka. Musiye wani disinga,
disinga.
Oh no, no.
Nanda ni fela ni yaka style. Omoni literi nyaki hiti inge exile. That's why na hananga makolabo. Na nyanta vela nga fela kupayanga wanpo. Baba muga tisingile. Fokusina nekeze ni wakalile. Kuluani vashemi waka wawa ni pepile. Nikana nimi la pele la luli kama ngwele. Kuli mutimelele fela mwendi mwamwandi. Iza zile muka hata kulu na mwonyandi. Niti ya muli mululi I swear. Avuza baba niziva nani wapilu ye maswea.
Nani otwa,
nani otwa.
Mugule la mama tuko,
mugule la mama tuko.
Musini wani kukuza na ziva zaniva. Mangu pilo waka. Nani otwa,
nani otwa.
Mugule la mama tuko,
mama tuko.
Musini wani kukuza na ziva zaniva. Mangu pilo waka. Sorry, money, this ain't
no. Sorry, money, this ain't
no. Oh, no, 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 no. Oh, no. Oh, oh. I keep calling this a cool guy.
I keep calling this a cool
guy. Sorry, money, this ain't
no. Sorry, money, this ain't
no. Oh, no, 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 no. Oh, no.
Jole ni kaulula ze musazivi. Muzive kulini yezize ze zingatalivi. Baba bulaya batu kafanu kiluna. Chole vafumana ngafela vanyeni valuna. Chole muzwele pili kuni disinga. Kimwa upi romoru pila ni kamidiringa. Baba mkuti sebaziva na nija boy. Fokuti kuna chole abasa na boy. Haba nizivi maboyzi. Nikava fasi ngonja vasi nyuse nikabozi. Hey. Abazivi kulina ni rich baga mabondi. Ni nani shotgun ruga.
Aniotwa,
aniotwa.
Mugule la mama tuko,
mugule la mama tuko.
Musini wani kukuza na ziba ziba. Mangu pilo waka. Aniotwa,
aniotwa.
Mugule la mama tuko,
mama tuko.
Musini wani kukuza na ziba ziba. Mangu pilo waka. Musori mani disinga,
musori mani disinga.
Oh no, no. Sorry, man, did you sing?
Sorry, man, did you sing?
Oh no, 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 oh no.
Amajiri kwa sasa buwe wangi. Mangana hapwe, kaya ndo kange. Oshe, balina kunji disinga, disinga kumukulo. Balina kunji settinga, settinga. One by one, amba njimitia tia. Wengandu kundonga, njimitia tia. Jinamono nguwabu vaina kule mala. Kumaseza ngocho ambava itilila. Ababani keba muzi ukechesa. Yange muge munineja mkubalongesa. Yange kambunda dipi wa mshwata. So mugemu munji sane mwata.
Nani otwa,
nani otwa.
Mugule la mama tuko,
mugule la mama tuko.
Musini wani kukuza na ziba ziba. Mangu pilo waka. Nani otwa,
nani otwa.
Mugule la mama tuko,
mama tuko.
Musini wani kukuza na ziba ziba. Mangu pilo waka. Sorry, man, it is in.
Sorry, man, it is in.
Oh no, 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 no. Oh no. Oh, I keep calling this a cool guy.
I keep calling this a cool
guy. Sorry, man, it is in.
Sorry, man, it is in.
Oh no, 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 no. Oh no. Nani otwa, mugule la mama tuko.
Musini wani kukuza na ziba ziba.
Mangu pilo waka. Nani otwa. Mugule la mama tuko,
musini wani kukuza na ziba ziba.
Mangu pilo waka. Musori mani disinga,
musori mani disinga.
Oh no, 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 no. Oh no. Oh, aki kuri nisi kuba,
aki nisi kuba.
Musori mani disinga,
musori mani disinga.
Oh no, 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 no.
DJ Eminem, oh, no. Yo Josh K, I see you. Katima Swag in the house again. Joe Boy Randilo, you know we plays it. Yo Evasiva, aki jana ngweshi boy, I see you. Katimani, yo Balancizo, DJ Wap, Leo. la bototo bototo. I say.